batadde magineti nensaba mukama bwabaye mutufa mundetele nange nina oluboozi
ndwalirwa
musanvu
nenengelo
muwala ngatempewe muvuwa nempulira omutima nga gulinganga kwe batadde magineti nenkwata kabuti yange nenjimubika
fembina tutambula nga tunyumya obubozi obunyuma bwe tuseka omukwano gutandikira obuntu obutonotono kwe tobugaya olikaba nnyo gundi olimba obuntu obulwaki obugaya tokimanyi nti buze mmeme omukwano ne gunyevumbe ddala asinzibwe ng'oyo eyatonda laava y'ebyewunyo ye katonda akwanira ettendo kuba obufumbo yabuwa omukisa akawuna kwisoletteko yabukodyo n'otovumbeera
ebikukyona engeri ensonge
yonna obongalaava owuuta olikaba nnyo gundi olimba obuntu obulwaki obugaya tokimanyi nti buze mmeme omukwano ne gunyevumbe ddala asinzibwe ng'oyo eyatonda laava y'ebyewunyo ye katonda akwanira ettendo kuba obufumbo yabuwa omukisa akawuna kwisoletteko yabukodyo n'otovumbeera
ebikukyona engeri ensonge
yonna obongalaava owuuta
laavu
kirabo kya ggulu era katonda yakiwa omuntu n'akiteekako n'omukisa bw'oyita mu kkuba ly'amazima laavu kirabo kya ggulu era katonda yakiwa omuntu n'akiteekako n'omukisa bw'oyita mu kkuba ly'amazima laavu kirabo kya ggulu era katonda yakiwa omuntu n'akiteekako n'omukisa bw'oyita mu kkuba ly'amazima laavu kirabo kya ggulu era katonda yakiwa omuntu n'akiteekako n'omukisa bw'oyita mu kkuba ly'amazima